Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni awaddeyo ensimbi obuwumbi busatu eri enteekateeka emisinde mu bunnabyalo egya Rotary Cancer Run nga gigendererwamu okudduukirira omulimu gw'okusonda ensimbi okuzimba ebifo eby'enjawulo awajjanjabirwa abalwadde abaakookola mu ddwaliro ensambya. Omukulembeze w'eggwanga ensimbi zino asitisa Speaker of Parliament Anita Among ku mukolo ogw'okutongoza emisinde gino ogubadde ku ddwaliro ensambya. Speaker Anita Among asinzidde wano n'asaba abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okwenyigira obutereevu mu nteekateeka ezitumbula embeera z'abantu. Ssentebe olukiiko olutesitesa olw'emisinde gino Rotarian Medi Rutaya akuwadde abantu 11 okwetaba emisinde egy'okubeera ekkolo nga 3 Agusito.
Omwaka guno tunoonya ssente ez'okumaliriza ekizimbe gaggadde kitugenda okukoleramu treatment oba obujjanjabi bwonna okuva ku butandikirwako paka ku busembayo obulwadde bwa kookolo. Ekizimbe ekyo twakibalira nga kigenda okumalawo obuwumbi 14 na twakasonda obuwumbi 8, so tubuzayo obuwumbi 6 okukimaliriza, then tutandike okukola finishing munda n'okuteekamu ebyo.